freshi, staki kesi, kata keki, arako pesi. Sino baya, misi teti, kani guoku, kona jeshi. Pepa chasing, money making, kali taking, overtaking, kani racing. Yuko fao, nipe malkia, staki ashao. Bruce Melody, that'll be my brother, but I show you how we flip it. Kabado uja discover, julaletaka ibada, inya wale bakora, na tusipoge jo baraka, ni mona mkono wa baba, I'm on a roll. Nime chill kama kokbaridi, sisi wende nimekuwa niki flow saidi, niko sawa, sawa, si wana gawa, gawa. Omundu strong, rungu pia ni ya power, power. So here we go, hey. Jini Joe, hey. Upo shwari, hey. Mambo shwari, hey. So here we go, hey. Jini Joe, hey. From Nairobi, hey. To Kigali, hey. So here we go, hey. Jini Joe, hey.
Sawa, 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 sawa. I let it go, sawa, sawa.